Kakati wenyukidde olunaku olwaleero nga yakwatidde ekibiina ky'ennyupi bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Boyne olwaleero ayingidde olunaku olw'okubiri ng'ali mu kunoonya akalulu mu bitundu ebya Buganda. Kyagulanyi Ssentamu yatandise olunaku olw'eggulo mu bitundu ebya Kawempe era nga yakubye olukungaana gaggadde olwabadde mu bitundu ebya Kawempe eby'omumambuka ne Kawempe eby'omumaserengeta. Olwaleero abadde mu bitundu eby'emikono n'alwoka agenda maaso n'okuba nga bw'ati asoomooza ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga, omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama, gw'agamba ono talina ky'ayogedde ku nsonga yonna naddala batandika okubanga kyukyanga batandika okutambula mu bitundu eby'enjawulo engeri bannakibiina ky'NUP gye bagenda banyigirizibwamu n'abatwala ensonga z'ebyokwerinda n'abamu ne babuzibwawo. Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitundu ebyekasawo mu disitulikiti y'e Mukono n'alwoka ategeeza nti waliwo omusirikale wa poliisi gw'ayise afande mu kibi agenda batambuleko buli kaseera mu bitundu eby'enjawulo gye bagenda bayitaayita, ekintu ekyongedde okuteekawo mu nkenke mu nteekateeka ez'okunoonya akalulu.
Yateekateeka okulonda kuno, bali ly'abakama tabangayo kwogera ku bantu abasirikale abali mu t-shirt za Museveni abatulinga bakole batukole emiggo ne baganda baffe abanyankolobulu abalungi babasinga amaanyi. Tanabakwogera ku bantu be batemula, ku bantu be bawamba. Tanayogera ku makubo ge batuzibira. Tanayogera ku kampeni gye bakutte lutalo na tukubatiyagasi nga tuli wano. Naye njagala okubategeeza baganda bange naddamu ab'omu kitundu kya Buganda, siruno olutalo si lwa mawanga. Museveni akola bino ebintu kubanga ayagalamu abantu b'Obuganda mwecyawe, mukyawe n'abantu abalala. Ayagala mukyawe abantu bamwakole, ayagala balowoozesa nti ebikolobero byakola abikola ku lw'abanyankole. Naye mwabadde mbalamaali omukwano gwe twafunye, mwabadde kale balabye ekisolo. Nasimagenda maaso njagala okulangira nno si lutalo lwa mawanga, olutalo luli wakati wa Museveni ne banne.
Kyagulanyi Ssentamu abadde awerekerwako abawagizi babavudde mu bitundu eby'enjawulo ekiwaliza ne poliisi okubanga bwetyo bakubamu omukka ogubalagala mu mbeera y'okubagumbula kyokka nga bwebalo basigala basonga. Embeera eno eviiriddeko emirimu okusanyala okwetuula ebitundu eby'enjawulo eby'emikono gy'abadde agenda ayita. Era ng'ono asinzidde onategeeza nti ekiseera okusobola okubanga tyebato Uganda efuna Uganda empya mu mbeera y'okulaba nga tyebato buli omu asobola okubanga bwatyo abeera omuntu w'oggonjebwa n'omuntu w'obuvunaanyizibwa mu ggwanga okusinga embeera y'okusosola mawanga. Ekintu ky'agamba kyo kiviiriddeko bangi ku bannayuganda okunyingizibwa naddala mu bitundu ebitali bimu gye baba bagenze mu nteekateeka y'okubanga tyebato bafiirwako mu mbeera y'okufuna obuweereza. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti nga boolekera disitulikiti y'e Buikoo olunaku olw'enkya mu nteekateeka z'okunoonya akalulu, agamba nti ayagala abantu bonna basobole okwongera amaanyi mu nteekateeka y'okulaba nga bwe batyo beenyigira mu kulaba nga bakyusa obukulembeze naddala mu kalulu akasembedde.
Kyagala mukimanye mu abantu b'e Mukono, mu abantu b'omu Buganda, nti bwe muba mu Rwanda temuli mweka. Esi yonna eyimiridde naffe, ffenna kati twogera olulimi lumu.